Σα μπάλι σαν
My feeling
Μακριτζι. Έτσι πρέπει πάλι. Usiponyona punzi na bananana. Έτσι baby quelli. Unaumisi utamu bananana. Έτσι baby quelli. Sakando hivyo kwa nini twagomba bananana. Au ndo kweli. Tamuna chungu ndo raya kupenda nanana. Hawajui yo. Baby Ramazoni pa. Wapi unanishika. Nando mana mwengine sitaki hawajui nanavyopenda sifa basi hapa vichwa mana najona nipenda na unyaji
nachotaka niwambie ya unanipenda dali hautaki kuwa na mimbali bila mimi hawezi basi nyambie niwambie wajue
kama unanipenda dali usiku bila mi haulali niendo wako mpenzi basi nyambe niwambie wajue tunapendana
Sokani tena Penzi ni hadithi za siku nunu Iwe kwenye furaha nyakati ngumu Penzi ni maradhi nishikwe pumu Nimekupenda we ashki majinunu Usinificha dharani baby ni chumu Mengine tu yafanye tukiwarumu Aki ya mungu wala yuki ni thurumu
Bombo clad
Nanyonga ndumu Oh wewe Sitaki ni kukwaze usini kwaze Tukawa pa maneno watu tangaze Wengine wanangoja siku gombana Oh wewe
Penzi kwenye kibaba lijaze jaze
Mambo ya kinikaba uniliwaze
Leo tune mlenda kesho nyama
Basi nambie niwambie kauna nipenda dali Usiku bila mihaulani
Bila mimi hawezi
Basi nambie niwambie wajue
Kauna nipenda
dali
Usiku bila mihaulani Kido kumpenzi
Ewe mai
Basi nambie niwambie
manilo
Tunapenda dali